Uganda. Sifa kwa Mola wangu Maulana, kwa mengi aliyofanya hadi mimi nawe kukutana kisura. Sijapanga kudanganya, nasema ukweli mama, kisa nakupenda sana kisura. Nasema wanipenda, ila maisha yangu maseke, michicha milenda, domenyo yangu na ya kuku mateke, yani chenga, kila siku kilio salimi ni cheke, sina tena, ugari buguru ni mboga temeke, unafulai umeniridhia, miwa na wawa kimwali, maisha yangu mitiani, yasoisha maswali, ukifika nyuma nivumilia. Mana hali siyo shwari, asubuhi mchana paka, jioni ndo kura futari tena. Huku kwetu, muda wote matega na tinga, viwala vyetu, ukifua kumbuka kufilinda. Huku kwetu, muda wote matega na tinga, kwaliwe, swala la nyuma na gari mibado, 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 mwanga nimepanga bado. Mie mibado, sina hata kiwanja bado. Mie mibado, kulikoni ni majanga bado. Mibado, mibado. Mtani kwetu heka heka, ukienda soko ni karibi chochoro. Geto la mkeka, ndo hakuna kitanda shuka wala godoro. Heka heka, hakuna kipatarika nyingiza totoro. Uwa ikinyesha, nyumba inageuka kapote ya komoro. Ila nimechakuba, nimechakuba mtima mtima, ukija kususa utanizika mzima mzima. Nimechakuba we, nimechakuba mtima mtima, ukija kususa utanizika mzima mzima. Atena huku kwetu, muda wote matega na tinga, viwalo vyetu, ukifua kumbuka kufilinda. Huku kwetu, muda wote matega na tinga, kwaliwe, swala na nyumba na gari mimi bado. Mibado, ndo kwanza nimepanga bado. Mie mibado, kusina na kiwanja bado. Mibado, kulikonu ni majanga bado. Yo mibado.
Mabanda yano, mabanda siri, from makaba, jeeps, yeah, big up sir, my bro, this is Shasha, RK, DNA, RXC, singers, Rick 2, number 2, I like you, listen my music,
Young Sniper, and my sister, I'm DJ Rick, from Mabanda, my name is Star IE, big up Ray Van, remix.
Okay, DJ Ilambo, Eric, good life studio in Mabanda City.